Rizzo on the beat.
Feel me.
Tunakavunga.
Wacha walale.
Wakao kota.
Tukomboka magizani.
Hazo ni low key.
Rada kawochi.
Wamezuba.
Sitogo kazi. Nairobi bunda ndo katiba inafatwa. Kamoja kasunda wezi sikika bunda ngata. Hini ya wale wote ni kisota mliskata. Niko mafutani kakitungu juu ya frying pan. Sosi ya mami starry nina verses kama chapter. Fanya for the numbers, mini fanya for the culture. Mwibona jidunga utadhani ya kiupancha. Riba mtani, mindo pinji wa majanta. Monge kona buzz, kaka miti ziko tifi na nimbichi kimajani. Kako ndani unanikanja. Na shingi kiras, kiri ya miti chini ya maji wensha. Viki una hit na unashindo kini tacha. Cheki kuomoka bila sponyo benefactor. Cheki yo glow pala insta for in after. Cheki chaki uji motivate na mangoko backstage. Wanasuka bonsa entry kuni tafter.
Buddha cheki dreams, Buddha cheki vision. Yima cheki stream, mingo on a mission. Pull up in a scene, get the money repetition. Siko hapa for the moment, kuchachisha for a season. Cheki Buddha nina scheme, strategy precision. Cheki kwenye screen, cheki execution. Na sita fadhali haki yangu no permission. Na sibiji wakikwana nina vunja kwa lazima. Sleeping
on me.
I'm talking young Isa. I pray you live forever, wishing maisha kama tisa. Kijana paka power, kijana anatisha. We live to see the day he reincarnated na mizani. Yani toka zile enzi tuliko sanga mapesa. Tuskume mabenzo, tugonye ma Tesla. Zoom zoom, waki uliza na nyamazisha. Tell him we're the best and we got that sauce. You know how we do, ayy. Zubi 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 zoo. Ha, wamezuba. Zubi 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 zoo.
Tunakavunga.
Wacha walale.
Wakao kota.
Tukomboka magizani.
Hazo ni low key.
Rada kawochi.
Wamezuba.
Sitogo kazi.
Bogi yogi. Mboka za mauta bogi master. Shida za manyaru seletako hapa. Andawaba nilipanga wote kuwateka. Rada ka umwami magizani kwa peti. Wazimu na warazi wanati. Steady na akru. Ujuzi kibazu. Pupa niliachia fali. Kiki mingi za nasibu mundi. Dera bila haga ni kabuti mami. Vida fame bila kitu is a scam nani. Kama ni mani yani la towni. Vibes in the air na zingine koma G-bag.
Ia papidi na maombi ya kuna kismat. Pigo mabiding na makumbi unacheki zigzag. Sit back, nini masushi mna tafta six pack. Lean back, sikie kijana vila na speed facts. Zubi 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 zubi. Wana zuba. Zubi 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 zubi. Wana zuba.